Diego B.
Uzamvuganire baby
uzamvuganire
uzababwire yukurukundo narubambere
uzamvuganire
kimi nuni bishakwa jasa byona genda
uzamvuganire
ari kurwongo kunda ruzahoraho iyo
uzamvuganire
uzamvuganire
Mukiciro cyambere yakundate umwaro meze nkawe je wiganye birenge wowe wizimanga duhuriye yo wabivugute urabizinda gukunda kusinda gushaka nifuza yuko waba mama wabana banje ariko fitugo bakiwanyu Sindira ndabona rikizami kitoroshye
uzamvuganire
baby
uzamvuganire
uzababwire yukurukundo arugambire
uzamvuganire
kimi
nuni bishakwa jasa byona genda
uzamvuganire
ari kurwongo kunda ruzahoraho iyo
uzamvuganire
ibintu nibishakwa Chaza bya nagenda
uzamvuganire
ari kurwongo kuna ruzahoraho yo
uzamvuganire
uzamvuganire Je sais mon cœur est si fort et toi bébé t'as un cœur en or With you ni byishimo beautiful onyenye With you namarira baby chai Dis à papa que je t'aimerai infiniment Dis à maman que je t'aimerai infiniment
Je t'aime, je t'aimerai
Torengue, fitu goba kiwanyu Kugutsindira, ndabona ari kizamini Kitoroshye Uzamvuganire Baby
Uzamvuganire
Uzababwire yuko urukundo arubambere
Uzamvuganire
Kimi nuni bishakwa Jasa byona genda
Uzamvuganire
Ari kurwongo kunda ruzahoraho iyo
Uzamvuganire
Ibintu nibishakwa Jasa byona genda
Uzamvuganire
Ari kurwongo kunda ruzahoraho iyo
Uzamvuganire
Uzamvuganire Nabyumvaga mu mikani kwa tarisha taramukanya
Ari kururu kundo n'igitangaza amahame nkayo yose rwayakuyeho
Ariko fitu goba bwiwanyu Kugutsindira ndabona ari ikizami kitoroshye
Uzamvuganire
Baby
Uzamvuganire
Uzababwire yuko urukundo arugwa mbere
Uzamvuganire
Kimi nuni bishakwa Jasa byona genda
Uzamvuganire
Ari kurwongo kunda ruzahoraho iyo
Uzamvuganire
Ibintu nibishakwa Jasa byona genda
Uzamvuganire
Ari kurwongo kunda ruzahoraho iyo
Uzamvuganire
Uzamvuganire
Track Slayer